kikiɗe alan fou minen ɗo hande min Oumar Waygalo Mamadou Samasigi Oumar Waygalo minen ɗo en yewtinde kamɓe sukaɓe ceyɓe beltiɓe beltanaɓe yewtere meɗe hertade actu des jeunes. Bisimilla Oumar Waygalo, hono mbaɗɗa?
Mbiɗa selli Basse Folam Sembe Sekou.
Ko jogotonami e Massou hande ne
Sembe, kabaruji ɗi anni kona iri banggal no sukaɓe jokkolɓe kani heɓirde golleji ko yata capanɗe joyo mabɓe ana gondi e famminede tarikiji ɗi. En jara hono koɓe noddirta masque haaɓe leleji meɗen ɗi garen timminiren birki Sembe calɗi.
Jawanu Fera holti wiide capan tato mbiyanno sukaɓe kereɗuji ɓe ana wondi jande e faamu joingol gollirde to bana battunde.
Non wori wonduɓe lannade oɗo golle fadde ndeɓe noddirta apesi nde ɓe gaɗɗi toon ko wayata balɗe sappo wattu joni. Ko woni fana muɗum yalla hono ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe gomɓe ley kereɗuji kani huntinirde golleji muɗum en hoore.
Apes holti wiide ɗum latto sababu ɗum faaɓa heɓugol golle kañum ɗum huntande hoore. Kala ko woni kabaru mbiyanna rewɓe kañum yimɓe ele mbiyanna gittineɓe sere.
So iwri banama wattu joni en jaran sigaso ko yata sukaɓe jokkolɓe temedere capanɗe joyo kañum gondi famine toon wattu joni odu ko nayiri banggal remde mangoro.
Fanda muɗum woni mbiyanna heɓande ɓeɗo yimɓeleɓe golle e huntande hoore ɗum kabaru mbiyanna mangoro ko moƴina leylidi Mali yaade caggal leydi ndi.
Wonduɓe lannade oɗo golle fedde projet ndeɓe noddirta imeñeta le majjundu wiyama fedde entreprise ndeɓe noddirta AOM wondi e darnadi ɗum.
Jawno feere mbiyan en jettoto yewtere tariki meɗen yontere nde pawinde do finatawa haaɓe. Wonko andan ɗum tama Waygalo?
Wonko andumi hen seeɗa jaati Sembe Sekou. Sembe Sekou, ko andumi le oɗo tariki ɓe kuliti wiide suka debbo goto kañum yadno so yidno e jinnaji ko yata cile ɗiɗi. Jinnaji ɗi kañum en jaati kokki ɗum oɗo moɓe noddirta masque dogon, ɗum woni masque haaɓe. Le majjun keɗɗemo kanko noddirteɗo waggodu séro o yo jaaɗo foftere wattu joni o jangguino o nokku noddirteɗo sanga komo sifi dow hen.
Jinnaji ɗi gaɗannoɗum e ley ladde so ɓeɓe mbomiranno ɗum. Nanno debbo goto ne yahanno tenude leɗɗe so andani ɗum. Ɗum hulɓini debbo o, o warti cuuɗi omo doga nden saraɓen dokkimo lawol. Nomo turtiti noon kase nde memnoɓe ɗe kaƴe ɓe kañi e sukaɓe heddiɓe tippike e dow mabɓe. Nden ɗum laati hononi manani caggal majji nden ɓe kalfini ɗum debbo o gartidinɗo e galle muɗum. Nden wakkati fu nde debbo o yiɗi wawde gorum o waɗanno ɗum mo joddo e gori. Nde worɓe ɓe puɗɗi wattunode ɗum nde mayde ɓeydi toon duuɓi ɗiɗi na duuɓi tati fuu ɓe gaɗanan mayɓe ɓe pijoni. Ɗum ko wiyete e kaɗonkore dama dama yo filengo ɓe gaɗata manaji yeeso maɓɓe caggal so mayde waɗi.
Somin wonno député
haala hokkama ɓiɓɓe Mali debbo e gorko.
Jawno feere, somin wonno député hande e memman haala sukaɓe to kita tun.
Non wori ɓeɗo sukaɓe kita ɓe ɓe domti député ngaɓe mabɓe ko heewi. Kanko keɗare meɗen gon to noddirteɗo Fode Moussa wonko heɓini hen.
Min ko domirmi député en ɓe woni ɓe mballa cuuɗi dogotoroje ɗi kañi école ngaji ɗi. Komin jiɗi hannude député amen ɓe so ɓe jettike to assemblée to ɓe gaɗa ko ɓe mbawi fo fatiɗanno o timma. Ɗum woni heɓoɓe datade député ɓe. Miɗo miila ɓeɓe kani dartude jogolal jande kañi e wayde golle ɓe tinnoɓe kaɓono leydi ndi
fa hande banggal woteji ɗi mbiyam ambul kartina woodi gila ñande jeɗɗi lewru mars ɗaɓɓiru ndu.
No wori wattu joni en jeehi en jiltu yiki yoga e nokkule ɗo yimɓele ɓe gondi ɓantude quartier muɗen ɗum nokku noddirteɗo Medina Koura wonko keɓuɗen le nduɗo suudu mairie.
Waygalo, anda wiide sukaɓe hewɓe gonto ɓe ɓema fa hande quartier mu ende.
Non wori fa keɓen famtade garen keɗɗen ko Sali Cisso ko heɓini hen.
Ñalawma miɗon mbawi hedde temeɗɗiɗi fa temettati sukaɓe waroɓe ɓantude carte ngaji muɗum en. Keñen mi o hoore mi yeehi ɓantoyde carte an, mi ɓantoyali carte lan tafon, mi yeehi ɓantoyde carte lan ngal gottirammi ngal saabi mi yiiɗa wotude hitani
hikkande. En yettuke mbiyanna yewtere meɗen minimag. Jawano feere, jom mbiyan yewtere meɗen minimag nde ɗo yontere mimi haala rewɓe ɓamoɓe poɗɗe mbiyan siroji e kañe ko wiyete kibmaji yalla na ɓuttiɗa.
Non jaatu wori Sembe Sekou wattu joni ɓeɗo rewɓele ɓeɓe gaɗa kuɗɗe ɗe fuufaɓe keɓa ɓe ɗum woni noɓe keɓirta mbaki lobbi.
E wi dunke en mbiyan oɗo jogola on wawi latade sababu kuteji kewɗi dow cellal mabɓe de.
Fa keɓen famtade no ɗum wori keɗɗen mumini Sendebu.
Heɓude dotte mawɗe rewɓe hewɓe ana jiiɗi ɗum joni. Kambar mum ɓeɓe nawtoro dabareji kewɗi
bawdi buttinde dotte e indi mabbe debbo fu an yidi jogade dotte butte gorko darowo ngari ngongirantewi daande yuppuma miira be kolaaki ko he mabbe sa bami worbe temdere fu hewre bambara e sappo be a tawan rewbe jogibe dotte butte ben jidi yideede yo immade mun e wi rewbe hewbe sumawro nina dermatologue holliti wiide bebe bama safareji kewdi won kulle yogaji anton beteede api fimi grek ko jowata marok kanye fuade mori ko be bamata ko beydi hendun hono najiniji di nyameten di yidun bebe ngade cialdi mabbe kasen be beydan hen poddele de vitamine goni e mudun tanninoje kebeteede le lumuji di hono bubara bani en kanye e dafur ko bani en ka e wi dogotoro sumawro torraji safaje de anan kewi hono dalle ele ciottede pharmacie fu a tawan ana bangal diabeti kanyi e tension so dum boyin lato sababu nyaw mabbe jatin kanyi e buttugo diabetingo min dari hemde hakkilaji e rewbe nawtortobe dun ka be jebay nota de min wobbe jebay fi holitinde wiide be be nawtoro dun
en jahanna yotre meden mbirki sembe caldi jawanu fer abdullah wiide to tuba kube kay to arabu be so yama kabaru bolontan sukabe hewbe jahan latirde kebina dun no bangal la championnat mabbe
non wori le leedi meden di wana non do wori ko hewe sukabe fata on so championnat ngaji meden di ana piya be jottoita ko le dedo nokkule fa kebe famtan kebel mumini sembe ko mi de
estad momadou konate to min ko robbo match championnat national futnan fi boye yipet ngala le stade sukabe anan kolita min sababu
pouran situation
la gondo suturaji temidi de tobu samay mudum yalla o jomu akanyu ana wawi yade timmodo yontere fu yewede ballon na so hettini ko halete radio ngay bi fotana heedu ana wawi hawrde fi gol ballon ngaji gube yogaje saatu e saat mi de yaha to firu de ballon to fakke ba wakati piyasa di ngati dalla mawdo
e wi fiobe ballon kabaru mum ana torrabe e koliti wide so supporter e anaton yidu hokka be bernde e golla fagasa yo dum woni ko adama politi wide
warabe yewde be do ana bay wallum fiobe ballon be tinnare e le figol ballon gon ana nafasan nen ko buri hawdo fu fiobe ballon academy be ana garga amenga ana walla min kuyo
federation humani do kabaru figol ballon le leydi mali politi wide dabareji pamete kambar mun fey boyata
jawanu ferame mina wede do di do kabaruji mbirki sembe caldi baynodirte nde
non jati wori sembe seko holitinde wiide wattu joni o kabaruji meden di do ngarte haddude muudo beddo sukabe jokkobe fati be jafe e nokku do e seeda e ngaran kawrten do daade dangeje kala bankoro to yotere meden tous o grande do majju warta yowate